onile sondela duze sakumuse sandane polisa manxeba hey ngiphethile ngiphethile Police amanxeba oh yeah Ungo wami mina sengiketile Isiyo yami mina seyibophile Bambolo wami mina sengiketile Ikthandile ngivumile Ungo wami mina sengiketile Isiyo yami mina seyibophile Get to live. Keep on living.